Last week, we were preaching under the title, Blessed is the Eye and Ear that God Opens.
Wiki yapita ija, timalari kiraba, mtu wanila kuti, ilo dala, ndidito, ndikudu, limene mulungu walitegula.
And we see that it is not me, it is not a person that desires to open his or her ears or eyes.
Ne tinaonanso kunena kuti sicho khumbatu cha munthu chimene chimamupangisa kuti atsegulidwe khudu kapena maso.
Hearing the word comes from God.
Umva mawu a Mulungu kumachokera kwa Mulungu mwini.
Seeing the Christ of the Scripture comes from the Lord.
Muonanso Kristu wa mbalemba kumachokera kwa Mulungu.
Today it's the continuation from the same book, Acts chapter 9, and we'll start from verse 3.
Through 9.
Verse 3 says, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shone around about him a light from heaven.
Tufanze sila chita nulo likuti ndipopo yenda ulendo wache, kunali kuti iye anayandigira mdamasiko, ndipomazi zizi kudawala mozi ngila, kuhuni gila kuchokila kumwamba.
And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, so why persecutest thou me?
Verse 4, ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye, Saulo, Saulo, undilondelanji.
And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks.
Verse 5, ndipo anati, ndinuya ndibuye, ndipo anati, ndine Yesu amene umlondalonda.
6. And he trembling and astonished, saying, Lord, what would thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and he shall be told thee what thou must do. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.
Verse 7, ndipo amunawo akumperekeza iye adayima duu atamva ndi mawu koma osaona munthu.
And so arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they read him by the hand and brought him into Damascus.
Ndibeti ndipo Saulo anauka koma potsenguka maso ake sanapenya kanthu. Ndipo anagwira dzanja anamutenga analowa ku Damasiko.
And he was 3 days without sight, and neither did he eat or drink.
Yesu anayini ndipo anakhala masiku atatu wosaona.
May the Lord bless the reading of his words. To him alone be all the glory and honor because of that.
Here
it's very mysterious gospel that we have read. As we say that acts, whether the acts of the Spirit, the acts of the apostles, that the character of the church that was born after the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Monga tutina nena kuti machitidwe awa wapena kuti wapani machitidwe amzimu. Machitidwe atumwi machitidwe a mbuya amene anapanga pa mpingo wache pambuyo pakugwera kwa Yesu Kristu kumwamba.
Whatever is in the book of Acts, we will see what the Holy Spirit did, we will see what the apostles did, not because of their desire or because of their capability, but because of God who made them to do that thing.
Chilichonse chimene mukhoza kuchiona mbuku limene lina machitidwe ndi machitidwetu a mzimu komanso machitachita atumwi amene sana achite iwo chifukwa chakuyesesa ndi kuthekera kwa iwokha ayi koma potsogoleredwa ndi mzimu wa Ambuye anachita zimenezo.
Here is so yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord.
Ndipo apa tikuona Saulo amene sanapumulira apa kulondalonda ndi kukantha mpingo wa Ambuye.
Because of that, he was empowered to go to Damascus to slaughter and bound those who are following this world.
Chifukwa cha ntchito imeneyo anapasidwa ufulu ndithu wopita ku Damasiko kukagwira komanso kukapha anthu amene akutumikira Ambuye anthu amene akulondola njirayo.
Now here there is another mysterious, because on verse 2 we see that he was bounding and slaughtering all the people that are pursuing this way.
Pali chinsitsina chake chimene chikuoneka chifamuka maona mbuku la machidwe amene chapter 9 verse 32 ndikunena zonena kuti analunjika amalondola ndi kukagwira anthu amene amalondola njirayo.
So even Paul himself, he was not knowing that he used the same way that will lead to his opening of his eyes, but he was not knowing.
Ndero ngakhale Saulo amene samadziwa kunena kuti njira yake ndi yomweyo imene chabe atusegweyeyo yomwe ichikamsegulire maso ake samadziwayi.
He was to kill those who are following this way.
Iye pa amapha anthu amene amalondola njirayo.
But he is to judge using this way.
Ndipoye amayenda kugwiritsa ntchito njira yomweyo.
But he was not knowing that the journey of himself on the way is for his brightness, not to see that his journey is on the way toward Christ.
Komabu ye, okumbula ke limene anali nalo, limamuthandizira kusadziwa kuti njira imene akuyendayo ndiye njira yomwe ya Yesu Khristu.
So, when he was near Damascus, using the way, journeying, walking, going, he met with Christ.
Ndero pamene anali kufika ndipo anali pafupi ndi Damasiko akuyenda akudusa njira yake yomweyo anakumana ndi Ambuye.
It was that way where Christ was and where he might meet with Christ.
Inali ku njira yake yomweyo imene a Khristu anali ndipo kuti iyeyo amapodusa mbele kutekula pakakumana ndi Khristu.
He has been using other ways, going in different areas, locations, hearing, bounding the disciples, but he never meets with Christ until when he follows the right way and journeying in on the right way, because the right way is the only way that you meet with Christ.
Amene anakhala akumagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana nkumayenda ndi kumangamanga ndi kumangapha anthu okhulupirira Khristu m'madera osiyanasiyana, ndipo inakwana nthawi imene iye anakatusa njira yolondola kuti akakumane ndi Khristu. Chifukwa njira yake inali imeneyoyo imene yamakutusapoyo kuti akagwira pakasi kumdee inali njira imene akakumane ndi Khristu.
There is a singular way that is on that way. You see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Palipo njira imodzi yokha imene inayika pamaso pake kuti akamudusa mmene momwe ndithu akaona kukombola kwa Khristu.
But there is ways that people use that go nowhere.
Koma zikhipa njira zina zimene anthu akhoza kugwiritsa ntchito komatu kulibe kukhoza kupita.
What makes the religions not to see Christ of the scriptures is because they are using their ways that are leading nowhere.
Chimela chima apa isa transpembe zukuta zaone kubongula kwa Kristu chifanya kuti ama kubisa nshino njira zina zimene zitumbina kuti kose.
But when it is the God open your eyes, the same way that Christ will give you to move on, to journey on, is where you meet with the Christ and see the beauty of him.
Obadu katukuna kondela kuru kutekula basuwa kutu uone iweyo. Azakupasa njira imene iwe usemo ndipo unatisa njira imene iyo iyo ndipo unazabona iye.
He was near Damascus, near to meet with the disciples, near to bow and slaughter the disciples, and alive near.
Anali ndo ali pafupi ndi Damasiko, ali pafupi kuonera kuti akagire ophunzira, ali pafupi kuonera kuti akabaza ophunzira, ndiyenda sunga ndipo amenonera kuti pafupi.
That is here, closeness to the disciples gathering was the place to meet with the Christ because it's the preparation to meet with the brothers of himself, but he was not knowing that those are his brothers.
Kuda kabange azokuchuzira zikutanga ndipafuki pomwepo pamelana kupata dikirisiro tifanyeleta kuti yeyu saba ziwa kuti pamene ali pafupi pokuti akafike kuwakabira chakuti akawagwira anthu ajati pamene panali pafupi enda kuti akakubade ndi abale wake wa Khristu.
God made it possible that he should not see Christ of the scriptures while he is very far along the way to travel, because he will travel himself, feeling loneliness, having no brothers to communicate with. But let it happen near, because the brothers of him are very close.
Mulungu anachiyika kuti chikhale chotero kutena kuti iyeyo adakali kutali azathe kumuona Khristu wamalemba ayi chifukwa ali kutali akhala onena kuti watopa. Ali kutali kwakhazuta kutali zinthu zina zochita koma akakhala kuti ali pafupi pamene Mulungu atatsegulire pa maso ake kuti aone akafika pafupi.
God made it clear that he should travel the wrong way himself so that he should get tired closer is to meet with Christ.
Mulungu anachipanga kuti chikhale choncho kuti aende ulendo wautali uko yamba kuti akhale kuti atope.
Because if Christ met with him while he is still a flesh, having more power, he will boast that he made it possible because of his capability to meet with Christ, because of his decision on life choosing.
Chifukwa atuunga ati Khristu akanampanga kuti amuone iyeyo adakali kutali, akanayamba kudzimva ndipo machita madama kuti ayi. Zatenga daunana naye chifukwa cha mphamvu zanga kapena chifukwa cha kuthekera kwanga malo mwake anamusiya kuti ayambe watopa kaye.
But he made it clear that he should get tired first and then he should meet with Christ, because there is Matthew's chapter 11 verse 28 waiting upon Apostle Paul.
Ndiyetu anakusiya kuti ayambe watopa kaye mphamvu zake ziyambe zitatha kaye chifukwa pali mawu amene Mulungu anawayikiratu mbuku la Matthew chapter 11 verse yake ya 28 oyembekezera olankhula za mtume amene Paulo.
So the word was waiting. That word says on verse 28 of Matthew chapter 11, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you best.
Ndiyetu panali mawu a 28 mbuku la Mateyu chapter 11 amene akunena kuti idzani kwa ine inu nonse akulema ndi akuthodwa ndipo muzapumula.
So he was to be heavy laden before he met with Christ.
Ndiyetu anafunika kutopa ndi katundu wake chifukwa matsogolo pali Khristu.
Because after get rammed and heavy laden, then Christ will give him rest.
Chifukwa pamene wagwira ntchito yolemesa mkulu kutopa katundu wake pamenepo pamene Khristu wapase mpumulo.
So It's almost everybody. Before it pleased God to open our eyes so that we can see the Christ of the scriptures, He left us to ourselves so that we should labor and have a running, so that on its due time, when it will please God to open our eyes, then we'll see the beauty of our Lord Jesus Christ.
Umuntu ndi mmene alili mu ndwina aliyonse wa ife, kuti poyamba Mulungu asanatsegulire maso athu kuti tione chithu ichi ndi chipulumutso chathu, poyamba anatisiya kuti tiyambe tagwira ntchito, tiyambe talemba, ndipo tikalemba pamenepopo titatopa katundu wathuyo, pamene Mulungu atitsegulire maso, kenako tizaona kukongola kwathu kwa Khristu Yesu.
So that when you have been given a race, you should never honor yourself, but give glory and honor to Christ alone without compromise.
Ndipo kuti paja pamene upasidwa mpumulo sopano, usazikamandiye iwe wekha ayi, koma kuti upereke ulemu kwa Yesu Khristu.
So journey, the long journey, close the very near to Damascus, is when he meets with Christ to give him rest.
Ndipo ndiwamba sopano pamene Saulo anali pa njira yopita ku Damasiko ali pafupi pamene Khristu anapasa mpumulo.
Here now it's very near, the nearing place.
Ndipo apa sopano ali pafupi kwambiri ndi malowo.
Suddenly there shall be around about him a light from heaven.
Ndipo mwadzizi kunamugwera kuwala kuchokera kumwamba kuti kunamzungulira.
When it is saying suddenly, it means he never planned to see the right, but because it pleased God, it happened according to how the Lord determined it.
Ndipo akamanena kuti mwadzidzizi izizi kutanthauza kuti iyeyo samakonzekera kuti aona kuwala ayi, koma kuti Mulungu yekha ndi amene anakonza kuwala kutoka mwakufuna kwake.
His mind, his vision was to meet with the disciples and kill them, while the mind of God was to let him travel, but when he is at a nearing place, he should meet with Christ.
Maganizo ake ndi zolingalira zake zinali zokuti akumane ndi ophunzira ndi kuwapha, pamene cholinga cha Mulungu chinali chonena kuti ulendo umenewu ayende kuti akakumane ndi Khristu.
So he saw the light, and last week he said the light is Jesus Christ, as we read in John chapter 1.
Ndipotu Saulo adaona kuwala, monganso mmene tinayangʼaniranso mʼbuku la Yohane chapter 1 kuti Yesu Khristu ndiye kuwala.
And I say that he saw the light from heaven, meaning he saw Christ from heaven.
The Burundi Nadi anaona kuwala kuchokera kumwamba, kunathauzira kuti anaona Khristu kuchokera kumwamba.
Christ came to him suddenly. We never planned to be the chosen, the elect of God.
Khristu anadza pa iyeyo mwadzidzidzi, ndipo mmenemo ndibonera kuti ifeyo sitimakonzekeratu kukhala ana a Mulungu kapena kukhala anthu osankhidwa.
Verse 4. And he fell to the earth, which means he surrendered everything.
Pamene ndime ya 4 kuti ndipo anagwa pansi, kunanthauza kuti anasiya china chilichonse.
Don't forget that this time he had knives, hangers, catapults, whatever weapon ready for bounding and ready for killing was in his hands, in his pockets.
Ndipo musaiware kuti nthawi imene zimachitika izi nkuti mʼmanja mwake ali ndi zida zonse zokonzekera kukagwirani kukapangani paja, malegeni, zikwanje, mipeni anali nazo ndithu.
So when meeting with Christ, the first thing is for him to fall down so that whatever was in his hands to be broken off, to be downed, so that God should start his work from that to where God purposes it before the time.
Ndiyo chinthu choyamba chomwe kumana ndi Khristu chomwe chinachitika chonena kuti anagwa pansi, kunanthauza kuti zida zake zonse, makonzekero ake onse, chilichonse chimene anakonza chinakhala chopanda ntchito kuti tsopano Mulungu achite kufuna kwake.
And you see, later on, when he was up now, he never took whatever was in his hands in readiness to kill the disciples, but he went with all those things because God took all those things from his hands. Here it is speaking how God works upon his own elect. So when he was down, he heard a voice say, he heard a voice from the Lord. Why hearing the voice? Because the exact little thing of falling down is not for emergency, but because there is a word for him to hear it.
Isaiah 53:1
says, who has believed our reports? This is a person going to the masses of people, which means it's not all the people that can hear the report, the message of the report.
Iridu ndi fluso limene limapita ku anthu ambiri, chifukwa chonena kuti si onse amene akhoza kumva mawuwo.
Which means, when he was asking this, there is others that have heard the report, others have missed the report. And the other sentence says, and to whom is the arm of the Lord revealed? When that saying revealed, it means the other side is hidden. So the arm will be revealed to others, but hidden to others. To whom the arm will be revealed, he will hear the report. But to him, it is hidden, will never hear the report. When the real gospel is preached, it goes to those God erected from the foundation of the world. Those Christ died for them, they will hear the report. So salvation is not for all the people, but it's for the elect only. Let us go back to our text, verse 4 of Acts chapter 9. God had a message to tell Saul. But the message is to be told to Saul when he is down. But Bible says, after he was down, he heard a voice saying, Saul, Saul, why persecutest thou me?
So,
Don't forget that verse 3, it is speaking about light from heaven.
That verse 4, it is speaking about
me being persecuted because of you.
Neno pandime ajinda ipo akulakula zaida abene ndirondedwa londedwa ndiwe.
So which means this light is not just a right, but it's a person, and it's not other persons but Jesus Christ.
Ndimene zikutanthauza kuti kuwala kumene kusikunali kuwala wa mbai koma anali munthu ndipo sanali munthu wa mbai koma Yesu Christu.
Because when we read in John chapter 1, it says Christ is the way, Christ is the light. And the word turned into body, and we see his glory.
Chifukwa ndikamawerenga mbuku la Yohane kuti woyamba imanena kuti Yesu Kristu ndiye kuunika, Yesu Kristu ndiye mawu, ndiye mawuwo, anasinthika nalandira ulemerero.
In other way around, the right was speaking to the person that you are persecuting me, the right.
Kulambula kwina kunena kuti
so, when Saul heard the message from the Lord about persecuting, he was to respond on verse 5.
Anaya akhatu kubvesera 5-0.
Don't forget, what kind of persecuting is going to bow and slaughter the disciples?
Then Musaiwani kinamana kulaza kulonda londa kutikunda kamati kulonda londa kufete kukudani, nikupida kukamanga, nikupa opuzira.
Why persecuting? How was he persecuting? He was trying to bound the people to let them never continue this way. That was persecuting. When we are compromising the message, it's persecuting the way too.
Nebina kakabuni tukusokone za utenga wabu ino, nijimozi mozi kuni tukulonda londa chito yo.
Because there is multitudes of people that they are not for somebody to be speaking this mysteries of the word of God, to be preaching this exact gospel. They are compromising. They are persecuting the word.
Chifukwa lero alikuwa kwenda, mene samba kondo, akumva, tukulalikira utenga wabwino, mene ulili, kulalikira Kristu ekayo, mene alili. Koma iyo ama funa kutu utenga o, azupadigiza ni maganizo wabu, mene kute kulonda londa.
Here, so, let's pray. He said, "Who art thou, Lord?" Underline the word Lord. The question might be, what makes so to see that the one who is speaking to him is Lord.
Because
saying Lord word to from Saul, it was not a joke. It was not just a mere thing. So we saw the rights, the same rights opened his eyes, spiritual eyes, to see that this Lord, this right is the Lord of him.
Ndiyenu mamele Saulo anaona kuwala. Kuwala ako unamse kudina maashi kuo kuti awone kuti kuwala kumene kuo Yesu Kristu ndi Ambuye yo.
before it feels God open our eyes, we will persecute, we speak whatever we can, because we don't know that the word we are speaking about is the Lord.
The
Lord is the Father, the owner of your life, the source of your salvation. So there is Lord to the erect, and there is Lord of that small arrow to the erect. Them again they worship.
Ndebali abuye wa yosakirwa de abuye wa kumwamba nde aliboswa abuye ayadili abuya adwa bila mpembeza akosa sakirwa.
When you are preaching the singular message of Jesus Christ, the crucified one, it's because your eyes has been opened and you are seeing Christ as the Lord of your life, the Savior, the salvation, the Redeemer, and the Reconciliator, the everything of your life.
Ngadumi weo malarikina utenga wabu inomozo kawa wakili zinoba jikidwa. Ndijifuatana na kuti imulungu mwini waje ana kutsegula maso kuti weo umuone Yesu Kristo ameneyo kukala monga mpulumusi, kukala monga mwombori, kukala monga mwini waji pulumuso jako.
Who art thou, Lord?
Ndinu ya adibuye.
Another way he was knowing that this is the Lord, but he was already knowing the other Lord that he must be ministering, he must be serving. So he saw that this is the Lord that he must be serving is different with the Lord whom he has seen with his eyes at that time.
Kulangula wina tu mkulina kuti yeyo anajua kwa mwena abila anakala kutawa tumigila kukuyo yeno ina kwa natawi mwonga kumane ya kuye uyuyu anakala yo mtakusa itofaya anakala kufuza wani na kuti mbinuya anikabasea nisa ya kuya minama wazi wangu kuyo kwa minama wazi mbinuya.
Who art thou, Lord? May I know you, dear Lord of Israel. I don't want the other road that I've been serving, but may I know you, my dear Lord. Don't forget his word when his eyes were opened. It's when God asked him. The second thing, when he prayed, God talked to him. When he asked you at that word, he spoke to him. It means God opened his spiritual ears so that he could hear God speaking.
Chindujina chorela kuti pakapera iye yakafika kuna alambuya ababawa ababa zvinatengera kuti kumutse kula maso kuti ate kuona kubazo ndatse kuna pakabuda kuzo kula kula so mano kati kuti ndati abuya pete.
He opened his ears so that he could hear him speaking.
Adatse kuna pakuti oda kuzo kumba so mano akabara kula abuya.
He opened his eyes so that he could saw him when he is speaking. He opened his mouth so that he can speak the glories to the Lord. Because when he said,
"As
thou Lord," the word Lord, she saw that this one is the one who deserves all the glories and honor. And he's the Lord, oh my soul.
chifukwa pamene iye amakala mvula kuti ndiye ali mbuye mawodi mbuye zikana kuzinda kuti anamuona kuti amene ine woyendera kulandira ulemu wonse ndi matamando mboyo wanga.
If you saw many people never honor the Lord, this is because God has not opened their eyes so that they might see, then they can never speak the glories of Christ.
Mukamaona anthu ambiri akulephera kupereka ulemu kwa Ambuye, inu chifanirena kuti sana watsegulire maso kuti akonza kumuona Ambuye ameneyo ndi kuphetekeza Khristu ameneyo.
Inside the sentences, in the midst of the sentences, when he asked, "Who art thou, Lord?" He said, "And the Lord said," which means they were speaking to each other, because God opened his ears so that he could be hearing him speaking.
Ndipo kani mandi mema apitiliza kunena kuti pamene iye ananena kuti ndiye ali mbuye, ndipo Mulungu anapitiliza kuyankha naye kulankhana naye kutanthauzizonda kuti anatsegulira mthunkamwa munakhoza kuba mkanachira kuno.
When your eyes started seeing Christ of the Scriptures and hearing Christ of the Scriptures, then you speak the oracles, the mysterious gospel, because God has made it to be like that to you.
Ngalitu masuwa abu atatsegulidwa kuthengo abwino, ndimakutu abu atatsegulidwa kukando uthengo abwino, pamene kuzalandikira uthengo abwino weniweni wa chinsinsi wa mafunguluso, chifwamu ukuu wakutsegulira mkamaso pano kukuzola mkula.
If somebody comes to you and says, start saying, "I do preach this gospel, I'm a believer, I'm thankful to God that God saved me," ask a Hindu, "Which Lord do you believe?" Then you see that it's when you see that this guy, this person sees nothing, heard nothing, because God has not yet opened his ears and eyes.
Adima ya diga abuya na kipurumu sisa ni nama dwa soma soma ano. Unufuze mudi kutenga wa diabuya ujabende weo makumikira ayo. Nipo kuchoke na kutimene yeyo akoto kuyan kadi. Kusrawo na soma ano kutiku tuyuyu. Akukula kula zikuzo choke na makani soma ake. Abuya sana tsekulile maso sana tsekule makuto na kuzola kula makumulu sa utenga wake.
Don't entertain lip service people preachers.
Osa kondolesa, osa panga chizoko kondolesa, doku tuwa buka mwabola mkula mau.
They can sing, they can speak, they can do whatever they can. But if their eyes have not yet been opened to see the beauty of our Lord Jesus Christ, and their ears has not been yet opened to hear the gospel, the little gospel, they will just speak with their mouth, that is lip service worshiping.
Akozu kuimbira, akoza kulalikira, koma ngati Mulungu sanatsegule maso awo kuti akaone Khristu wobatizidwa, ngati Mulungu sanatsegule makutu awo kuti akamve zinsinsiza uthenga wabwino wa Khristu ameneyo, akoza kungolankhula zimene zizongochokera mʼmaganizo mwawo, malo mwake amakukhala opembedza ndi mpiro moyo wokha.
Don't expect all the people to preach the gospel and you say that they believe the gospel. No. It's only those God elect and open his or their or her eyes and ears.
Musaembekezere kuti angosalalikira uthenga wabwino kapena kumva uthenga wabwino ayi. Komatu kwa iwo okhawo amene Mulungu wachita kuwatsegula maso ndi amene akhoza kumva ndi kuona ndi kumva uthenga wabwino.
Here the light is speaking. Jesus is speaking. The man is speaking.
Ndiyapa sopano kuwala kukulankhula Yesu Khristu akulankhula.
And the man is speaking.
Ndipo tsono munthu akulankhula.
Within verse 5 says, "I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks."
Ndipo apapa sopano. Kadimandime ya verse 5 wakuna kuti ndine Yesu amene umlonda londa. Kusoezo zone na kuti kuna nari kwa vuda sono kwa yeyo kuta chegulimba na nai.
Here it is fully speaking that the sudden light that descended from heaven was Christ. And it was Christ coming to him to speak with him. Again, here it shows that nobody can help somebody to see Christ of the scriptures. But when he brings the God, it's the same God who opened your eyes so that Christ speak to you, so that Christ be revealed to you.
Verse 6,
and he trembled and astonished, said, Lord, the same word, Lord, of that he spoke on his side, what would thou have need to do? And the Lord, that same Lord, said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.
Ndimeke asitiyo, akuti komatu uka, mulowe muti, ndipo kuzenedwa kwa ine chimene kuyenera kuchichita, ndekuti ambuya utapena na mbuya mkula,
It's God who told him to write. Because if Jesus Christ never spoke to him to write, he would have never rise but would be left to that town.
Yet the Christ be a way Juga.
Again, rising comes from God. I remember that preamble time when we were in the Pentecostal. We were campaigning and mobilizing the people. Rise, rise and shine, rise and shine. Thinking that a person can rise on himself. That is blue. That is compromising the message. Nobody can rise. It is not preached by God.
To let you rise.
Here it's Christ who gave
him power and strength to rise.
When he says rise now, it means when Christ was speaking to him, he gave the life to Apostle Paul to this soul so that he might rise.
Only
verse 4, so fell to the
earth.
Which means it's a symbol of death. Verse 6. Christ told him to rise, which means he gave him life. He gave the right to a person who was dead. Because when we read from the book of Ephesians chapter 2 verse 1 on the saints, and you have he quickened me, who were dead in trespasses and sins.
Tufuga nga mawelenga mbugula akwa Efeso chapter 2, verse lagelwe ampalo, akunena kuti ndipo inu anakupazani moyo, pokhala munali akufa ndi zolakwa ndizo chipa zanu.
We were quickened Verse 1 of Ephesians, he says, he quickened us. When he was quickening us, it's because at that time it was when we were still dead in our trespasses and sins. Quickening came when we were down, when we were dead in our transgressions and sins. Here the Bible says in Acts chapter 9, verse 6, arise, which means quicken thee, give thee life. The earth on verse 4, meaning he was dead in his transgressions and iniquities, transgressions. We were dead in our transgressions and sins, but he gave us life. He quickened us. He gave rise to Saul, but he never gave rise to the company that was with Saul. He quickened Saul, but he never quickened the company of Saul. He quickened the Erics, but he never quickened the whole world. After being quickened, after arise, God says, Jesus says, go into the city, which means he can move now, because
it has
been quickened. And he said, he shall be told thee what thou must do. And then here it's speaking that after being quickened, after being given the right, there is something that you should do, but it will be told not by yourself. It's Christ who gives rise, and it's Christ who tells a quickened person what to do.
So
Christ as the Lord.
His
only the Spirit that was so Christ as the Lord, when God opened their ears and eyes.
Your
Christ,